Ebisulo bisula omusujja leero gunanuma n'omutima gunkuba kanyindewo omusawa mpekeya wadde bingi ebinnuma naye bwe mulaba nawona atambula nankema oli omusawo nze kyakola musawo ngolirea buno obulwadde buli mujjiya ate oba bunanzita gweraba obulwadde kyebukola tolowooza nti oba neerwaziza guno omusujja bambi gwe gunkezezza naye ombuuza ebibuuzo bingi okubiza ng'ekyamazima ndi bubi kye kinkozeza musawo ono kyakola nandibanga ndi mucupa obulwadde bunnuma ankwatako bukwasi namponya era ndi wano mugambe yansuubiza eddagala ninaddikeera era kye kinkunguza
Clinics on the beat.
Simulaba muzine sawa yanamanya n'ebinaddirira bwanyima eddawa abalungi beematiranga naye ono kikyagaana ndi mulwadde ndayira patiri n'omwana ebyokumulaba enkeera mbiganya apana njogera amazima bambi temukwata ku nkoona musawo ngolirea buno obulwadde buli mujjiya ate oba bunazita gweraba obulwadde kyebukola
Linda nawe.